Bwela ve uli mwache. Bwela ve uli mwache. Uka sambani mabu soba Zadi yu Zoni wa Kani langa ni mayambo jeje ma Baby jate enzo loko Osako mako kudoko I don't know Baby niwe selebu Uli no Niga kamba follow me ya Nakuya ine nsha epo Nangu muti nsha epo Olete dola Diwe ni mafu na kufola Nani kwata na biche
Zoni wa Kani langa ni mayambo jeje ma